Fomo de garkan on kettino habru suka mator studio kalan goddanta on gecir humona ko habruji ay samadde de mondi Omar hama fofma Omar
Aisatu ada selli noy golleji habaru ay gaddanta ay hande en asawe Allah sarwa
dar habaru didi hande ni en pudre ton en gaya to mer commune o ende siri batu jodo halen ga wadande suka mator tini do fi sadormaji golle e ontude golleji ko mube dar yo tarbindo mede men gadda filla bibbe leedi Niger jab leedi Senegal wado de garbinul e be gada ujunere be hore be leedi Niger gart gettiire wittine de enda hana wakati men kan tarana on fijoji men ko cionnul balle bannira alal bittido enda mergaya o wadani sukabe ummator tinni tonder nokkure meri
gonga no aisa ndedo woni hawru tere lawal tatabal ko lati mana modjum woni wadde dimma ciagal de be ganno hawru tereji e baddude do ciadale ko tawa nder golle company ji yatto sukabe ummator
gam bedar ni seme ketino ko bannima lildo men fadel aluko wadde ko dum firti dengal fulfulde
do fi rafi golle kadi e jaro kullan tarje bonde dum wonno ko lati ciadale yaade hewbe sukabe ummatore wonbe der gallure gaynde enda nenno no wajibi be kawre be kolle ne be gatto ko be gada golleji de ko e mabbe nani mun kayla ibrahima mere mo gallure gaya
non les avions
min nodda nabbe gam wadande be tindi do labi kewdi misali do biddan bonda ku rafi golle yaade yoppitare e fa hande noy be bawiri wallitirede harto company ji don ekitade golleji potori
les petits métiers
bangere fu e wuro fu ko tawa e do lamu komin gay o endan neldi warbe do inde mudum e hawrter ndedo hawrne non latindu konani horejo sawara mawdo muska ummator departement mo gaya e dun latani dun sadon ma sanne adramani amadou
il ne suffit pas
wana hawrude sukabe ummator tan jamude be kulle ko buri sulude be dum don tan hejata feinde talkino watte non yarude to pelle ballobe min manan dun sanne
on l'apprécie
tiagal ko be ngadi jidangal endan be adeke se be koti der bangeje mabbe gure mabbe kam war fotti be ndan be andina wam bandira mabbe ngara be ndan dum won ko jeggita e der do hawrinde
aisa en cioccoto ton endan gaya to mbi en ciagande hawritere wanno hakkunde hawtade mere sukabe ummatore minister kawji do fi sukabe ummatore yeyi der gallure to e yewti toyde e mabbe
nonon bandira o gada be jahi nokkure de dum ittan sukabe ummatore MGC mo gaya Abdurrahman Amadou ardido ko ko sawara sukabe ummatore mo departement gaya on enda wadani banni men fadel alou be dar do majjo
Le parti l'a vu l'état du terrain.
Oyeyi yoyde no kujje den enda fu oyidi konan dimma jangobe ko tawdo enda hakkude am e makko du wojani mi aadiji kewdi men jiidu konan classe goto lati der mun wodna sukabe jangobe chapan en jeddo en joyo nonon du fa hande ala nyotobe du masina sapotam be godi be gonadu konan chapan en jeego en joyo do du kango minister o wi heje ay feysiada kala no wodi yande ko sukabe matorbe en ngadi be bina hani sukabe matorbe edi e kitabo gol nonon no kujje goddo konan firte mo he mabbe fu heba ya e kitabo gol djudde min kolli kono min belte ke garo makko gol endan
tapo war tellement on est fier de sa présence échanger avec les jeunes
bannira jon kuma en gadda filla gado chali chali e be gada fijodi wakati du wadata droga hollude himbe no drogo enda wonno wadida kasen e jalnude himbe
afami ja aisa nimbe kisake ndarde be kewi be sukabe ummatore ko yidi ngal gollal fudu e der wakati duro fina tawa
nonno bannira wakati tefol coupe ministre ko sukabe ummatore fijodi cionnino balli koda ton en dos e laso e jeddi lewru mars banni men nan hadi za Hassan wadani ado alo cyande dum e sab suka ummator no nata der iridi fijoji
shigara ta hudu
dubi annani ko puttumi golle jaltinobe der duro indirtebe chale chale gankile kewde fu suka be ummatore tawtaake der chale chale say dottibe dottibe gadobe chale chale sembe mabbe no wonno buito don wadi minen ummatore min nati der golle chale chale minen gollida e mabbe bani Allah wadi erde amin boni no handi min mikito yeso
dauriwa saboda ganin gaban mu
Bandiraawo joni kuma wakkati yewtere pindinol meɗen no en gaddan filla ɓiɓɓe leydi Niger jaaɓe Sénégal waɗoyde garbinol eɓe gaɗa ujunere ɓe hooreɓe leydi Niger gartirgue ciire wittine de enda.
Kanƴum waɗi ko dariɓe dow fi yiitugol na yoltugol hakkeji sukaɓe famarɓe gatti wullandu dow majjum. Kettine ko hawo mamma wadda firteɗe ngal fulfulde.
Wonnoɓe no garbina ko wartira ɗo enen Niger ala ngal endan ko watto keɓe jeɗɗo woni sukaɓe famarɓe ɓe yonayi nder maɓɓe ɗo konda sukaɓe rewɓe wona keɓe nayo e noga e jeɗɗo yerno ANP Sarus kawjiɗo kokol kibar mo leydi Niger holliri hundedu ko laati Sakulla Sané yaade e mbiyeteɗo Siddiku Moussa ardiɗo dental pelle darniɗe yitude hakkeji sukaɓe famarɓe ko wiyete konirde. O wi hunde endan no hani laabi séria ɗi gatte ɗi gollide
s'attaquer au cause
turuydidde ko wonno watta eɓe dilla sukaɓe en fuu ɓe ɗum watti burna muɓɓe nder raf keƴoran hakkillo fukkingo e hollude ɓe heedoran heedoran no waɗo nder maɓɓe ɓe gala ɗereji dingol no hani ɓe gaɗaneɗi. Ɗiɗaɓel mum fotuɓe wattede jande lokkol kandu watte ittaɓe ɓen du horrite kasen no hani ɗum nanga himɓe ɓe juuɗe muɓɓen tawa nder iri golle ɗe enda
to makko kanko kawjiɗo golleji fedde nde leydi Niger dow fi sukaɓe famarɓe kañum sukaɓe ekkititoɓe golle. O wi ekkitol gollal sukaɓe nde noon ko hantae waɗama Rachida Aboubacar Bizo.
C'est vraiment quelque chose qui
hunde noon ko memata dimako neɗɗo sukaɓe ummatore ɓe ekkite golle junggo ko ɓe bawata gollani ko e maɓɓe ɗum no lawol ko haɗataɓe dillude yaha leyɗe yaasi. Ɗum waɗi wakkati fuu min goni minen cinga sigilaji kewɗi ko moƴƴinta gurnan sukaɓe no handi gomnati dawra dabareji lobbi ko heɓanta ummatore gartiraɓe wuuro ɓe golle
lawol burtorgol e saɗorma on endan kanni wonno gollididde e laabi koƴaɗe dow fi dilla wonɓe ko duɓinaɗe e nogay duuɓi ujunaji ɗiɗi e capantati e joyyi ɗo endan Niger. Ɗum waddu konnan golleji fuu ko hani ko wawi heɓede nder guure gam batte sukaɓe ummatore ɓe endan kaende keɓa sembeji jonde.
Har ko darta fijoji coñino ɓalle se kettinoɗen ko Soumana Amadou firtiɗe ngal fulfulde.
Tewtol coupe Afrique letol bal mbiteɗo CAF no woni e hoore muɗum US gendarmerie national mo leydi Niger no ɗon no tewtoyal no heɓa yaade waɗoyde piyol yeeso jango alal ngal tati lewru avril kamɓe wonɓe ɗo inde leydi Niger e piido wandu konnoni e Simba SC ɓe Tanzanie ɗum du konno kawno groupe de noon ni wakkati yande jeetati jamma. Ine miccinta o wiide ke noga e lewru février hakkude US gendarmerie national mo leydi Niger kañum e Simba SC mo Tanzanie ɓe mbawa ndirayno bi goto goto tawon koɓe gattodiri. Ekkitoyo fedde gendarmerie nde mbiyete Ibrahima Zakari o wi wonko heddi mawɓe no won dow gam batte hokkude fijo pirlo ɓalle ko wiyete rugby ɗum enen sembe bureau joɗanigu leydi royaume uni ɗo enen leydi Niger alar bar nde ɓe kokki kullantaji gollitirɗe fedde académie rugby VT nde fawde ma ɗo galle ñamen Catherine Ingleham kawon dow inde bureau joɗanigu leydi royaume uni ɗo leydi Niger o wi ɓe gaddi ɗum no gam batte rugby o enan heɓa mawna nder leydi ndi en.
Ɗo min kantane habaruji amen ko sukaɓe ummatore mi yetti kittinaki on kettin men ɗo kiɗi hettinago habaruji o ñoɗon dowla e rettal tati ɗumma jo on joɓata buuɗi mbagoto sey jangude on kiyari.